Kodi mukudziwa? Kodi amalonda amene ankagulitsa nyama kukachisi mu Yerusalemu analidi ngati achifwamba? Buku la Mateyu limanena kuti Yesu analowa mkachisi ndi kuthamangitsa onse ogulitsa ndi ogula mkachisimo. Ndipo anagubuduza matebulo awo sintha ndalama ndi mabenchi ogulitsa nkhunda. Iye anawawuza kuti Malemba amati, nyumba yanga idzatchedwa nyumba yopemphereramo, koma inu mukuyisandutsa phanga la achifwamba. Mateyu 21 verse 12 ndi 13. Mabuku ambiri yakale ya Ayuda amasonyeza kuti amalondawo ankapeza phindu mwachinyengo pokweza kwambiri mitengo. Mwachitsanzo, buku lina limanena kuti pa nthawi ina amalondawo ankagulitsa nkhunda ziwiri zoti anthu apereke nsembe pa mtengo wa dinari imodzi ya golide. Ndalama iyi ndi imene munthu wamba ankapeza akagwira ntchito kwa masiku 25. Nkhunda kapena njiwa ndi zimene anthu osauka ankaloledwa kupereka nsembe. Koma amalondawo ankagulitsanso mbalame zimenezi pa mtengo wodula kwambiri. Levitiko 1 verse 14, 5 verse 7, 12 verse 6 mpaka 8. Rabi wina dzina lake Simeoni ben Gamalieli ataona zimene zinkachitikazi anadandaula kwambiri. Choncho anachepetsa chiwerengero cha nsembe zimene anthu ankayenera kupereka. Ndipo izi zinathandiza kuti mtengo wa njiwa ziwiri utsike ndi 99%. Malinga ndi zimene tafotokozazi, Yesu ananena zoona pamene anatchula amalonda akukachisi kuti achifwamba. Zili choncho chifukwa anthuwo anali achinyengo kumaso adyera kwambiri. Nkhaniyi yathera pamenepa.